wataan booliska Nigeria ayaa sheegay inay baarayaan askari dilay qareen uur leh oo aan hubaysnayn kadib markii ay ka soo baxday kaniisadda Christmaska. Afayaan u hadlay booliska magaalada Lagos ayaa wacad ku maray in baaritaanku uu noqon doono mid degdeg ah, laakiin dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta Nigeria aysan wax weyn ka sameyn si ay u joojiyaan xaris darrada booliska ee dhalisay mudaharaadyadii 2020. Timothy Obiesu ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Abuja ee dalka Nigeria. Booliska Lagos ayaa cambaareeyay toogashadii Axadii dhacday, waxayna sheegeen inay xabsiga ku hayaan sargaalkaasi iyo saaxiibadii la joogay inta ay ka soo baxayaan natiijooyin baaritaanka socda. Afhayeenka booliska Benjamin Hudeyn ayaa sheegay in kiiskani ay gacanta ku hayaan waaxda dambi baarista si ay si qoto dheer ugu ogaadaan sababta keentay dilka gabadhan. Waxa uu sheegay in booliisku ay dib u qiimeyn doonaan xeerarkooda shaqo si ay uga fogaadaan shirar noocan oo kale ah oo dhaca mustaqbalka. Dhibanahan oo lagu magacaabo Omobolanle Rahim ayaa xilliga la dilayay waxay ku sii jeeday gurigeeda oo ay ka socotay xaflad lagu xusaayay maalinta Christmaska. Waxa uu askarigani ku toogtay gaari ay saarnaayeen qoyskeeda oo maraayay bar kontrol oo ku taala Ajax, halkaasi oo ay ku dhinteen iyada iyo ilmihii ay uurka ku sitay. Ma cadda sababta ka dambaysa, balse sida ay sheegeen warbaahinta gudaha, saraakiishu waxay wadeen howlgal ay baabuurta ku joojinayaan qaarna ay ku baarayeen. Dhacdadan waxay kicisay dhaleecayn baahsan oo booliiska iyo mas-uuliyiinta Nigeria uga timid muwaadiniinta iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto hay-adda Amnesty International. Isniintii, maamulka booliiska gobolka Lagos ayaa la kulmay madaxda ururka qareennada Nigeria ee loo soo gaabiyay NBA. Hussein Afolabi waa qareen arrimaha xuquuqul insaanka.
Somebody is harmed. There's no reason, there's no justification for that kind of shooting. It's just unfortunate. I don't know whether they're going to do any drug test for that guy.
Sababta kaliya ay tahay inaad u isticmaasho hubkaaga waa haddii qofku uu hubaysan yahay. Ma jirto sabab kale. Ma jirto sabab toogasho sidaan oo kale ay u dhacdo. Ma garanayo inay baari doonaan iyo inuu ninkaasi daroogo isticmaalay. Ma uu cabsanaa. Waa maxay xaaladda maskaxeed ee ninkan wax toogtay?
Afalabi waxa isku dayayaa inuu caawiyo afar qoys oo dhibanayaal ah oo ay booliisku u geysteen falal arxan darro ah gobolka Oyo oo ay ku jiraan qoyska Jumo Ashiak oo la sheegay in ay askartu ku toogteen meel u dhow gurigiisa intii lagu jiray mudaaharaadyadii baaxsanaa ee looga soo horjeeday arxan darrada booliiska bishii Oktoobar 2020. Laba toddobaad oo bishaasi ah, dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha bulshada iyo dadweyne kale ayaa socod ku maray wadooyinka iyagoo ugu baaqaya mas-uuliyiinta Nigeria inay kala diraan kooxda gaarka ah ee ka hortaga tuuganimada ama burcadda ee loo soo gaabiyo SARS oo ay xubnahooda ka eryaan ciidamada booliiska. Maamulka Nigeria waxa uu sheegay in ay kala direen qaybtaasi, balse Afolabi waxa uu sheegay in laba sano kadib saraakiishii waaxdaasi ay weli shaqaynayaan.
Where are those people? They are somewhere. They are no longer suspects. They are somewhere else.
Xagee la geeyay? Waxay yiraahdeen waa la kala diray. Aawa dadkaas meel bay joogaan. Hadda ma ahan SARS. Waxaan leeyahay saaxiibo SARS ah. Waxay weli ku jiraan ciidamada booliska Nigeria.
Hoggaamiyaha dibadbaxan lagu dalbanayo in SARS la kala diro, Rina Adwal ayaa sheegtay in dawladdu aysan lahayn rabitaan siyaasadeed oo ay wax kaga qabato arrimaha arxan darrada booliiska.
The Nigerian government is the major perpetrator of police brutality against its own citizens.
Dowladda Nigeria waa dambiilaha ugu weyn ee tacadiyada booliiska kula kacaa muwaadiniinta, taasna maanta waad arki kartaa. Waxayna muujisaa in maamulka Lagos iyo dowladda Nigeria aanay waxba ka baran, diyaarna u ahayn inay wax ka qabtaan cabashooyinka booliiska laga soo gudbinayo ee mudaaharadayaasha diidan arxan darrada booliiska. Hay-adda Amnesty International ayaa waxa ay dalbatay in baaritaanka booliiska uu noqdo mid dhexdhexaada oo bulshada loo soo bandhigo. Qaar badan oo ka mid ah dadweynaha Nigeria ayaa sugaya inay arkaan sida ama haddii cadaaladda la fuliyo iyo in kale.